Rose Inc. Records.
Enyundo mamari donge mituomo godo chumbe. Enyundo mamari donge mituomo godo chumbe. Enyundo mamari donge mituomo godo chumbe. Omo, omo bomo, omo, omo bomo. Masinu mamari donge mirego godo cham. 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 Bomo, 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 bomo. Yeah, 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 yeah. Masinu mamari donge mirego godo cham. 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 Bomo, 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 bomo. Yeah, 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 yeah. Enyundo mamari donge mituomo godo chumbe. 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 Bomo, 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 bomo. Yeah, 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 yeah. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Lady B biro yawa kotingo gik madongo. Nyako yugi biro yawa kotingo gik mabecho. Bomo, 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 bomo. Kuome, kuome, kuome. Chuma yuak, eh? Kuome, kuome. Nyundo, kuome, kuome. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Lady B biro yawa kotingo gik madongo. Nyako yugi biro yawa kotingo gik mabecho. Bomo, 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 bomo. Masinu mamari donge mirego godo cham. Masinu mamari donge mirego godo mogo. Masinu mamari donge mirego godo cham. Masinu mamari donge mirego godo mogo. Bomo, 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 bomo. Kuome, 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 kuome. Walete, 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 walete. Mano jake kini nyajo tanga, eh? Nyago kilka maloka. Nyagi jako pio.